Kenneth Kenya, nimetuliza na DJ Tezi. Yana na Africa.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry.
Hello, hello, amazing people. It's girl Valerie. And don't forget me to rap with the baddest DJ in town. He's the coolest. He's the baddest. A DJ Empire Kenya on Facebook.
Beep, beep. You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajiduna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep. You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege,
uh-huh.
Basi samaki ni meli,
okay.
Kangoma ni genge,
uh-huh.
Kwa mikrofoni mimi mkali, yeah. Utanipata na my boys nikikata maji. Waduna sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kaa like a bima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper.
DJ Tez, DJ Tez.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Accelerator, speedometer. Accelerator, speedometer. Accelerator.
Like it's him, oh, shabuda kesa na nari ati. Shabuda. Shabuda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima washa. Buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima washa. Buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima washa. Buda chesa na nari ati.
No ya.
Chika mpini pini bla. Chika jamba shika mtoto dini bablas. Nige mungu kwa nini ni hola gala dance.
DJ Empire, the chosen one.
Nige mungu kwa nini ni hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double dance. Mami ndo fisika unarada kuna kutu bond. Gyoka ni kubenga.
New position. Gala new position. New position, yala new position. Nike zima washa, buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima washa, buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari.
Rada ni gani, tuingie ndani. Juu misiba ni minajua uko honi. Janta dudundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukuri wali, ten, nasema shukuri wali, ten, yo, katika, dondosa, natigyal, rombosa, kila mutu, rombosa, Nike zima washa, buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima washa, buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Yala new position. Yala new position. New position. Yala new position. New position. New position. New position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kalija ina mfupa. karangi toa kutu hii chuma Nezi wai kusi nimejipin chuma Nika spread dizi cheke karuma Nezi wai kusi nimejipin chuma
Mlango inabishi wana watchman Juwan awa unawika tutusha Ushaiguswa usikie tukunyora Ushaiguswa usikie tukuoga Bahati mbaya ukinipata juu ya handas Kwanza nikichanganisha shada Nipe
Wagwan my people silver digital apa And I'm representing chappers Nimetulia na DJ mkali DJ Atari DJ Tezi Wape ngoma wakatike
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu utajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Tumwa narudi bila tupi osindila Risky Hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Ni anike hii mattress kama wiki
Ban, ban Ibra city shash Chain, chain Mali end around Kitu safi toka south Rasta man, what a guan D Na wadigida waroro wa kitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu utajua
Presha kani manzi amebeba kani miti itabidi nimesareketepa Sina presha kani manzi na kemba ninachuma eneza lala leo mpaka December Attitude kama mode wa Kenya kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Tunda leo imenibamba zo niko na dema na madia bazo amenitoa Kenya mo anaishika shika ameraruwa mpaka shati amanza kunilamba ashadai acha Acha kuacha
Naiwake 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 Naiwake
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua, kau juu utajua
Ni Alejandro, nilihama dago Nime buy mansion kando ya pango Kuna graduation ya boy vajo Saini chama na mafisi sako
I love you
Na madem kama tao I want you na ma BFF wow
Me I need a beat Me I need a girl then me I need a freak Slim body girl but a bumper be thick She can handle a man with an 8 inch stick
Go on my name, you're my name
Simama kwa migu, rusha, mikono juu Nakangoma kama unaisanza tuku banju Usha giruka, umeshika tu ukuta Cheki tu kwa kichwa, umeshuka tu matuta Ona vile nyuma, umejaza tu mauta Ni kwenye mkono, adi mdomo, niko luta Kama zimeshika tu wakuna wachilia Mademo wakika mtu na wapandilia Stareye tube, tumegaramia Cheki masa, tumesha chelewa Sasa nani ata drive na tumesha lewa Hebu chunga ama demo na weza kupora Tu wengi wa ukondani ni wako Cheki sasa tuzime nice Iyo glass yangu niongeze zile ice Najuo nitabliki toka sasa mpaka night
Itisha mzinga bana ziki come to rory Hakuna idha youth man we to rory
odi kabisa turorie, turorie. Leda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga amekam turorie. Makeg zikiisha muratina turorie. Tuki mix na kindogu zitugorokie. Mina kata biko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kata bidi minta city adiwada. Kima huru toa kutu adinki wajaba. Nyore mia bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki kam turorie. Hakuna idha youth man we turorie. Oldi kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
God's number one DJ on the ones and twos. From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Penzi kibof macho ya na dongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Pitia na kata mamodo na anachongo. Semi huru yula. Upendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze anende musilete nyodo. Semi huru yula. I need some love now. Some real love now. Kielo ni kuta sitamani. Nipe pombe ni mwage ratu. I need some love now. Some real love now. Yellow ni kuta sita man. Ipe pamba ni mwage ratu.
Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Ila yanaweza kukost. Yanaweza kukost. Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Ila yanaweza kukost. Yanaweza kukost.
Umeivisha, umewezesha, na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika Erianda, msokonya.
Wabebe tena!
Umeivisha, umewezesha, na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika Erianda, msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanitoto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ndape ya kamene. Chumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na loya zote nlechanga tene. Jusain na royo fisi kitake gembe. Chuna kindovu badai kikate pembe. Chuno nyongoa kikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
Oh baby girl stand up and wine your waist.
DJ Empire the chosen one.
Oh baby girl stand up and wine your waist. With your big dummy, wine your waist, yo, yeah. Ushazi mosho siyazi keti chini.
Ama
ama ni ma ama ni vilo mevali ya mini. Baby take it down, spin it. Sorry can do it like you know now. Sit down, spin it, what he can do it like you, na na. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wine your waist, yo, yeah.
unataka investor. Vile unapendeza, chupa kavidia desta. Miniskati ya leather, kibenje Gucci texture. Sifa kwa Ebenezer, jo vile unatutesa. Na vile uko solo mam, na unani follow hand. Sudikai, nyingi nga idinade, aporo hand. Anamanyo pesa, jabondo, gilu wango molo gang. Ayech malich mkono ni kaza bolo yang. Kwa la kumbi ya Niki na Ambalulu. Neza mchonge ya miti kashaka Zulu. Na vile naonge ya fiti na gana ote ya kwiki. Apo kingoji ya misi na kuanganduru. So on your ways to sipime. Nina moto na wendo wafa wizime. Kama wewe bado sija mwona mwingine. Usipime, iko ninge.
Saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya Bill John of Pai. After ni makuki na keki kwa ndai. Mesa na ukipleki chokesi but die. After ni makuki
na keki kwa ndani meza na ukibleki chokesi badani 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 badani
come sleep over niko na shashamane alafu tumangane baby hadi ngware come sleep over nina mizinga nane na baby usibleki juleo kutu ninare nikikucheki na tight na nyonji leta pongi nicheze piki ponki kani for miko ya makombijo DK hop kid wako wapi jo meza meza ako blow tu wangade eh cheza na mic mos mos usinyongwe eh juniteta kata veta moto kapasi wetika bahari ya mombasani jumpi na mi benz pewa kitu kali alafu oro aro hazipatikani awo amejipepa kanda ya ketepa na morning glory asubui itaweweza
Saki jobi sanga na drama kwa life Kanda tunitei na mangwa ya lafu my guy Wacha wasi wasi ya pill jona buy After ni makuki na keki kwa ndani Meza na ukibleki jokesi badani After ni makuki na keki kwa ndani Meza na ukibleki jokesi badani Badani, 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 badani
hey, You guys haki walai niko high Na feel tuende town kwenye club to G-Nice Pigia kwanza bed tupitia kila slide Na leo missy drive na nishika hiyo ndai Drinks na mayens na ni washa hiyo mwai Makuki na makeki na ona zena die Kulia na kushoto na cheki to matai Watoto wako freshi, waroro wako fry Nime cheki hizo jegi nikashinda kudeny Figure number 9, cheki vile wana wine Wakichora number 7, mita chesa number 9
Cheki bye bye, saki jovi sanga na drama wa life Kanda tunitei na mangwaya la fumai jai Wacha wasi wasi ya mlilio na bye After ni makuki na keki kwa nai
Wabebe, skilo, wabebe wasikie Wabebe, skilo, wabebe wasikie Wabebe, skilo, wabebe wasikie Wabebe, skilo, wabebe wasikie Wabebe, suji bebe Miangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako ona Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai Kweli nini uko high, pigamushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai Ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai Kwa nini uko fine, jangreto walai Uko maji haidai, ntakukata walai Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema high Kwa vuva na rai
Kwa beba wa lai Kwa mabili zinadai Kiki mato sema hai Kwa vuva na rai
Wabebe Skilo Wabebe wasikie Wabebe Skilo Wabebe wasikie Wabebe Skilo Wabebe wasikie Wabebe Skilo Wabebe wasikie
That girl she a bird and she know Check it villa many marda shiro Like a snake body girl yeah she go Dogo dogo baby kakinyonga Mi napenda vile haga inasonga On the floor kwanza ibiti kigonga No life fine girl umeniroga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere mindo donda Wacha kubonda tunawatoka Wanachoka Wanabaki wakislim wakikonda Wasikia tu ma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve 34 tunakujanga na rende Boy vupa tunagwash na bireza Big tune kwenye glove wanacheza hey.
Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo, wabebe wasikie Wabebe, skilo, wabebe wasikie
Hey yo, it's your boy, Kelet Africa I'm Rocky, aka the sound drift And I'm chilling out with the best DJ straight out of East Africa DJ Tez, I'll see you
Kakakuwa kambo wa koko Nikunuse puma nyoko nyoko mandazi. Uje kiwekewa kanadai mandazi. Fupa kiwekewa kanadai nanasi. Na ukiganyima kana sura ya kazi.
Vijinjima kwa nandogi. Vijinjima kwa nandogi. Vijinjima kwa nandogi. Vijinjima kwa nandogi.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai kudismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimefuma.
Beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo te. Girl, you make a tuku bigger than them. Girl, you smart, you more class than them. Girl, you mathematics 9 times 10. Girl, you pita like angolo kante. Chezesha sambwandra, ditoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kotundrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishi ya nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kotundrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishi ya nabia mbrumbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista mwaya mwaya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama, fanya kama. Wanipa upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo te. Yeah. Ita mandem, ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem.
Wanakitaka kukikamata kiwa kina wigu wigu. Kitu matata na kukifata
doa mikwanja kuwaribu.
Kina minyota ya kuskota
tibe yendo anaini tibu.
Kasha inakana sali kutazima wivu wivu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tete mesha kao meshipa na pasta. Ganda na ulimbo chuma kamata.
Chuma kamata. Chuma
kamata. Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, better than shabaman. Kukutana panaran kofi ameshikanan. Zamani simamendan mwaga majid.
Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kotundrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishi ya nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kotundrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishi ya nabia mbrumbrum.
They call me City Boy, aka Bawazir Baby, kijana wa mgini, aka City Bobo. And you're listening to the baddest mix, the baddest DJ, DJ Tez.
Basi guza minyo ah, ka imeshika basi wacha finyo ah, muviza leo bwana ni manginyo ah, form ya maodi na pia mayo ah, wakilalisha makula ni wo ah, bezi ni vela na ngem ni wrong ah, hadi mandubu wakuje na pong ah, sio mangeus pia wakuje na thong.
Yo story cha baba
I'm with the power, but power.
Hello, amazing people. It's Girl Valerie. And don't forget to interact with the baddest DJ in town. He's the coolest. He's the baddest. A DJ Empire Kenyon Fest.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ah, ka imeshika basi wacha finyo. Ah, movie za leo bana ni manginyo. Ah, kwa mnyama odi na pia mayo. Ah, wakilalisha makula ni wo. Ah, bezi ni vela na ngem ni wrong. Ah, hadi mandugu wakuje na pong. Ah, siwa mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, cha mama. Ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Ah, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Ah, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Ah, siyama yo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshi nani baba. Mtu andeisi anapenda michi mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikicha akunda shika pizza. Ebu katika ndo tucheze kalong. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mobu weli genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama cha baba bile unanishika joi na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezu ndusha haga.
Kasha ay. Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mayo wanapenda kalongo.
Abracadabra nimekaa mche magician. Panga na mingi ya chie ni politician. Kani njure overloaded kama nisa. Makana nyeshe zwa makali diusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu jimba yu kitu wezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siku jolea wale vicho na tuwezi tishika. Riziki ni popote uliza kina kata. Lina mapedi o supply goddess tenje sita. Nitatilio kijifanya wa mlambis. Na nitajua mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya magodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siya mayo wanapenda kalongo.
Yo, what up people, it's your bad girl Alete. And you're chilling out with the DJ Azy Pai. Azy Pai.
Odi wa muranga nimeka mna mandom. Izi tereni na zeti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Ama boko mna redazi ni maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Shada gani mento. Unangawa madam ni kani dento. Nazia miniani nanguhu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geus lekwi na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka grini na jabani kuchum. Niku setie kichom. Niku rolie kindom. Niku chambue kifom. Niku mangie kisho. Niku darue before. Niku zamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko imchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko.
tam ah.
Kimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itapili ndio nijenge kikopo ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza token
pigomboko 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 hii mchezo ni haram pigomboko 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 ni narungu na nitam
cocktail ya karofo ni kona risto za ukagito juki na bosco na mbogi yao walipoteza mavaji zao kwezo mikono za siko mademu wao nishaevu tambicho ni kaspenki wa kidomo na misi fala na jonunuka kama shono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refongono ni najeru
Washa kindukulu kamu kujani ni kupige maviboko pale Instagram tatatisha na kimboto venyo na watesa mina penda mangoko mangoto malokol ziko kwa mbosho orosho madiva zimebundi na nikuru kulamba mururu fika ndono juu ya koto vurugu kukaba kwa kila mauru
kwanza venyo mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye wewe chesa nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda Napenda fanya na feel kama vieti ya miu dai
DJ Empire ladies favorite DJ ladies favorite DJ ladies favorite DJ ladies favorite DJ
so much shit Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball Make me think it's a tall and tough like a wall You pretty girl is a bad girl Make me like a
tell you Yo So then you turn around the place Yeah Conscience So much heat
Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball Make me think it's a tall and tough like a wall You pretty girl is a bad man a call Make you fly high like a bird a drop down at all Hey, tell your body good on it a mad me Hey, tick for me, back it up for me Hey, this something so tight it a grab me Hey, anything me say you do it gladly
You penda na penda You penda na penda You penda na penda You penda na penda
Pingi nani ya goro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za gondo gochongo Na memboko mbaka usogo Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa batwa na dundosa Pale downtown na na dundosa pale down kudundosa
Kwenye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda Penda na penda fanya na feel kama veteran Miu dai miu dai miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda
Niko kidali yo shamba nda chuna mboka Leo jejaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na riang nazi Chuna kama jangu kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Wenye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye wejicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda Penda na penda fanya na feel kama veteran Miu dai miu dai miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda Miu penda na penda
Wambulu, luku, washaki ndukulu Kam tukijani ni kupike mabiboko Pali Instagram, gachatisho na kimoto Vinyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko kwa mbosho, orosho Madiva zime budi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Kurugu, kukaba kwa kila
kawu Wanga vinyo mejibeba, nga miudai, miudai Miupenda, napenda Chako venye uicheza, nga miudai, miudai Miupenda, napenda Fika fire, ni dangerous Miudai, miudai, miupenda Napenda, fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda Napenda,
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina
Teki nana na nina ni otero Teki dana dandia kambie pero Kanikus nataka nkambie shiro Na shiro ana nishwa na mashiro Tiki dhia tiki dhia tiki dhia wana Tiki dhia tiki dhia tiki dhia wana Tiki dhia tiki dhia tiki dhia wana Rozi kishikanga changa wana
Na jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina
Pika pika, pinga, lima lima Piga mimba, chimba, kimba pima Vimba vimba, lima, simba zima Simba ringa, bompa, vimba dinga Mzinga kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, shada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka Chimba chimba, zika, banana
Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina
Popo ya kondika una ya kawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo spoki mbata leo shangi na nga Pongi yezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikundaka lala na wavua kumbe nanga zile para
Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva
Only one jello, allo. Only one jello, allo. Jello,
JKT on the beat.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pupa. Mini na kipaji na jona bambika Kama nilitegu ni pato mepika Kama we ni maigu ni pato metisha Sura za mababu mazezi na tisha Na kama wezi moni tabidu na pisha Ikus inatupa siyezi fika bei Heri shike mafuta ni jipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mababy Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi Mini mauru bila katapila baby Unacheza na yombulu unacheza videli Atukia mini mungu bado utadedi Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi Tupa kutupa, tupa kutupa Pigia hiyo shasha, dizina lipuka Itamuru sash, jeze nae kaboka Piga muru dash, piga brother ya lita Sema team siku sako, joa inatisha Ukiwa na wakando, utaki kapicha Ukiwa yule wako, mazuna chatisha Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji, na jomla pamika Ukondege na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, ite basi na mangoma Kama ni ngoma, noma, ite basi noma Only one dilo, wakicheki wanakonda Only big things, only shika anakonda Mina washa koro na mambanga, mina bonda Mina cheza solo, nina right ya na donda Wabibwe, wabibwe, kama ni mesonga Kama, kama, kama ni mesonga Tusidunge black blue, black jojo Wana piga nuru, nimeshinda loto Wana sikia wivu, nimeshika toto Na akienda chini, usikose mboto Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yukupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji, na jomla babika CJ Major
Kenje imejaa namba za mapedi, kifua imejaa mushi ya mafegi. Na wambie imejaa nimesema mdeli, sema mwambie imejaa anifike bei. Natesa natesa ukunjei, na pesa misipewi. Seme to be nice, to be nice, to be nice too. To be nice, to be nice too. Adi to be nice, to be nice too. To be nice, to be nice, to be nice too.
Ati ule dem cute na kovit, ati ule churampole na kovit, ati ule bajisponyo na kovit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze fit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze fit. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini? Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anarenga badai anapigwa miti. Cheki mabichwa, kuseti lazima. Kimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabiski kakikam through lalata meza. Niko kitu, miniko kutu. Jugu zikishala nrosha iyo rungu. Niko kitu, miniko kutu. Jugu zikishala nrosha iyo kitu.
Joko vit, la meze bit. Joko vit, la bigwe kit. Joko vit, la meze bit.
Joko pitu, la bigwe kitu.
Ati ule dem cute na kovit. Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazisponyo na kovit. Joko vit, la bigwe kit. Joko vit, la meze bit. Joko vit, la bigwe kit. Joko vit, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Odi wa muranga kichomba ya kiwalai. Nikati wa nahuda na kata nenda malaya. Jizima vitu miuvuta niza Himalaya. Sliwe ya ragi sinagonjo na nikamada. Nikaka jinjong wa shangia mstai sai. Nakani ginyo minta watch na wamboi. Nakana dimples kako jaba minta kakis. Kateme tagzin kumeza lolo sindwa rutin. Nakaki nyongwa izo makeksi kata sip. Narungu yangu strong nikamata ya za majip. Waka mlezo dhangjule ningono na mogithi. Nakona turi pewa jagi konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo konyagi mbili. Zakezi shiki ziraruke sahau ile deni. Zakazi shike ziraruke sahau ile deni.
Ati ule dem cute na kovit. Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazisponyo na kovit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze bit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Niko rada ya kuseti kanjing na kanjong. Zimenyanya zikishika nikiriz na kindo. Islando kuna form ya kudandia kerosh. Chekinge usa mejaza ako basha umo. Nilifanya dem ya kofunge duka. Seti shashuta itajituma shuksha. Neza guza alichami kue busa. Zimeraru na matawiza aluta. Cheki rada ya mble na nilaputa. Nimerend na uyu dem anatuta. Nimechora plane kedo adirunda. Nikibolo la ibanu utanimunda. Vile hadi mempi nalipunda. Na forbidden utajua ninatunda. Na forbidden utajua ninatunda. Ninatunda, ninatunda.
Ati ule dem cute na kovit. Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazisponyo na kovit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze bit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Ati koko ni michizi kam. Semi pigangwa ini na feel too connected. Kama wifi ni nasika ni kituze. Kama zitu ya masai ni embe. Boko ni michizi kam, semi pika nguwa ini na still to connect. Kama kama boko ni michizi kam, semi pika nguwa ini na
shita.
Boko ni michizi kam, semi pika nguwa ini na still to connected. Kama wifi ni nataka ni kutunze kama rungu ya masai ni tembe. Tuna wewe yani side mbaka side yon. Napenda ma lips tu ya vile unavyoka. Napenda ma hips tu ya vile unavyova. Ukini kiss tu kadili na kumiss girl. I'm your mister. Are my miss that in avenda my lips to ya vile unavyoka. Napenda my hips to ya vile unavyova. Ukinikiss tu kadeli na kumiss girl. I'm your mister. You are my miss.
My lady kata waba mina jua na kubamba. Na leta ruka kamba kosko bed kata tamba. Cheki ni nakade mkasupu kamkamba. Kanini ame come to home to na mi. Nakaskiza my lady tu ni amini. Speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari. Sina atafea ni nadoe ya makalima. Zigizaga zogo tunamoga tu bahari. Na uache tu maringo my lady ni niko single. Nime come hapa mina die tu to mingle. Later in the party mina die tu ujigo. Sitakuwa idol nitakuwa tuka jinjong. So utawe sitakupea mamunju. Lakini morning area nitakupea marungu. After that then uta niita mbuyo. Alafu lady rudi kwenye kikuyo.
Napenda ma lips tu ya vile unavyoka. Napenda ma hips tu ya vile unavyova. Ukini kiss duka deli na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda ma lips tu ya vile unavyoka. Napenda ma hips tu ya vile unavyova. Ukini kiss duka deli na kumiss girl. I'm your mister, you are my miss.
Nimtupa bila make up ajajipodoa. Napenda iyo nguo yake ya madoa doa. Koko nimechizi na feel tu vipoa. Leo tu kijani ni lazima utatoa. Kama tumaini lazima kumdondoa. Nataka nikutunze kama masai na fimbo. Nataka nikusuke nikuandikie wimbo. My lady, kwangu kukupenda ikuweka mtindo. Napenda iyo lips na my hips iyo umbo. Napenda kikatika, chingiza kiuno, kidunda na mdundo. Kwela kaya vera na huda inavutia. Fisi karibia, videvu gadisia. Super my miss, nikuvalishe maring. Kadili tupa moja, along
kukizi. DJ Empire, the chosen one.
Ya vile unavyoka. Napenda ma hips tu ya vile unavyoba. Ukini kiss tu kadeli na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda ma lips tu ya vile unavyoka. Napenda ma hips tu ya vile unavyoba.
Na DJ Tezi. Yeah, na nafiki.
DJ Empire, the chosen one.
Digi digi, madogo danyo, go digi da. Digi digi, madogo danyo, go digi da. Digi digi, madogo danyo, go digi da. Arufu kamashada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo danyo, go digi da. Digi digi, madogo danyo, go digi da. Digi digi, madogo danyo, go digi da. Arufu kamashada, ziki na isko mimina.
Minani, kiyalti mindani. Nimeshika zimeria tukejani. Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi.
Inani, we di pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Run down the pace, cause you know we born it.
Omori wako na kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Digi digi, madugo dhani, wo digi da. Digi digi, madugo dhani, wo digi da. Madogo danyo, wo digi da. Arufu kamashada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Arufu kamashada, ziki na isko mimina.
Kilalo, aki kinge usike jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibao, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kiban kirasta. Buga na kichingri, siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi, nina dingi ya shilingi. Kame dubo na kiingi, kani mblina we machichi. Anazoza kama chichi, ziki bondi pigwe miti. Kibibo, ama ashike kifanta. Kiboza, ama ugong na kada. Kishisha, ama abong idada. Kirungu, adi abeng kitanda.
Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Arufu kama shale, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Digi digi, madogo danyo, wo digi da. Arufu kama shale, ziki na isko mimina.
Minda ni ajaba, saini kuzama. Kasha madabiko, saitu kana chana. Nika penka meiva juu, niko waba. Chengisha seti saitu, niko janta. Ni mamboshi tuzangale, moratish ni anande. Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndiozi nice, niko shopping ya aluta. Niko limba juu ngeos ni mauta.
Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Arufu kama shada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Arufu kama shada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Arufu kama shada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhani, wo digi da. Digi digi, madogo dhani, wo digi da.
DJ Empire, baby.
Weka kademu kako beauty kukula. Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kako na Queen Bee Machine. Sema Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kamebeba stage bigi nika Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Kaki namazi ya chane nika Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Nekizidi umengua nika Queen Bee Machine.
Woo! Queen Bee Machine.
Umbo la nyuki yani 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 Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen B machine. Sema Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Nasema Queen 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 B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen 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 B machine.
Woo! Queen B machine.
Sakona Queen B machine. Kuspoka madiba.
Hold on, father. Hold on. Whoa. Hold on. Hold on. Be calm. Be calm.
107. Pika hiyo ngoma, cheza hiyo ngoma man. Oya DJ, cheza hiyo ngoma man. Hey, 107.
Kiridi mivi. Weka kademu kako fiki kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B machine.
Queen B machine.
Kako na Queen B machine, sema Queen B machine.
Queen B machine.
Kame beba steki bigi nika Queen B machine.
Queen B machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B machine.
Queen B machine.
Neki zidi umengua nika Queen B machine.
Queen B machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B machine.
Queen B machine.
Queen B machine sema Queen B machine.
Queen B machine.
Nasema Queen 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 B machine.
Queen B machine.
Queen 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 B machine.
Queen B machine.
Sakona Queen B machine. Kuspoga matin basi nipe hiyo juice itambuika ina tin. Jozo diaba ni kunyuke basi leo utatika. Ningoza wacha kwa koweka mna kamisi. Nikithani rodi naro kusukia ni mtaro. Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilibaru. Na ukianza eti kuwika nita kumwaga diadhan. Kuguru mishe shimolo utadhani mcheza pan.
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Kako na Queen B machine, sema Queen B machine.
Woo!
Kame beba steki biki nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Neki zidi umengua nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen B machine sema Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Nasema Queen 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 B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen 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 B machine.
Machine kwa da ito sa da pumping, 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 niko pumping. Back up kwa da weka do the parking. Booty so juicy goes my fist wanting. Kwa hii game kuna cheza kima saku. Chezo rap nigga ukile to daku. Toko mro shuri liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu chaku.
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Kako na Queen B machine, sema Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Kame beba steki biki nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Neki zidi umengua nika Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen B machine sema Queen B machine.
Woo! Queen B machine.
Nasema Queen 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 B machine.
Woo! Queen B machine.
Queen 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 B machine.
Najua utatosheka zikubebe ujipato majibeba ujibeba sini kweli unatesa umeweza kuna venyo majiweka umajibeba kuna venyo nanicheki sezilenga pia mi nisha like hiyo luku kuna venyo naitaka hiyo kitu
from Mombasa DJ Tez the Magic Ends.
Lani siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifute mwana najua kutwek. Akitwek boy shell anamau. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera kifau. Pau kwa
bakawa
ai. Pau kwa
bakawa
ai. Au madem wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Au mangi uso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame. Basi wa iname, basi wa iname, basi wa iname,
basi wa iname.
Msanduko ni kimbitwa sikingale. Masiva na jitambu waka
extraordinary. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Ndiaje ni chape wa makale. Suna juwa mina taka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Tekin dena anawasha tukingale. Nadai bong ifom nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anamau. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera gifau. Upa upa
bakawa.
Ai upa upa
bakawa.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mange usosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wa iname,
awa iname.
Basi wa iname,
awa iname.
Basi wa iname,
awa iname.
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash. Buda basi, na kuna vile nasaka bash. Sota catch, na kuna vile nasaka cash. Nina shaba, na kuna vile napina gono. Nada ipaka, onda vile nangwa usoko. Super flat, na viva tuwa chie ngongo. Nina njugu, dula ndula kwa manyodu. Ni undugu, my ex unatema ngono. Pesa otas, shereo singizi wa pono. Mboko fast, mroro siya nataka pono.
Leni siku una nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anamau. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera
gifau.
Upa upa
bakawa.
Ai upa upa
bakawa.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mange usosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Nimekupangia adi chea ukilandi utacheze ya gia. Mi upenda ile feeling kuwa menikalia. Noki study vile we uwa unatulia. Waithera we mwaga gata gate kado. Genaga we kwa kwa oge thabia toido. Gakeno kigwa robo weyo heterezo. Okainia wezere ginyo kamia thade. Thade, thade, eni thade.
Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anamau. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera
gifau.
Upa upa
bakawa.
Ai upa upa
bakawa.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mange usosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame,
awainame.
Basi wainame,
awainame.
Basi wainame.